Randy on The Voice of America.
Listeners to African Beat, welcome again to your super show, The African Beat on The Voice of America. From our studio here in Washington, D.C., I am David Van. Hot rocking sounds from across the African continent will be coming to you again, so stay tuned and make sure you don't touch that dial. Today on The African Beat, we'll be making our first stop Nigeria with Sir Victor Uwaifo in Arabade. And right after that, a trip to Sierra Leone with Madame Ami Kalon in Abidjosho. And Kololo Kalala Kololo by Obinthia of the Republic of Guinea. But first, Arabade by Sir Victor Uwaifo of Nigeria.
Arabade, yeah, Arabade is a song, beautiful song. Thank you.
Thank you.
Kalala Kololo by Obinthia of the Republic of Guinea, and before that, Abi Joshua by Ami Kalon of Sierra Leone, and Araba Day by Sir Victor Iwaifu of Nigeria. This is the African Beat on the Voice of America, and I am David Bandy.
This is Abdulmodi Kabo of Virginia, USA. You are listening to the African Beat with David Bandy on the Voice of America.
Welcome back to the show that brings happiness into your homes and smiles on your faces, wherever you are. But right now, the beat is going to Kenya with Fatmore in Chukwa. And right after that, Amikoma by M.H. Temba of Tanzania. And Ekilaga Obuasaja by H.E. Bobby Wine of Uganda. But Chukwa is coming up right now with Fatmud of Kenya.
I pledge allegiance to the king and one true God. Chukua, as an individual Chukua. And together as Fatmud. So joined by a three-bonded cord. Dedicated musically to the almighty God.
Chukua.
Drop my rhyme talk aqua god nakupa hizi flow it's not for just a show yesu anaku call na when give it all so ku mix up in a dough na chacha tuna go siku crust alini wash mimi nina recall kama nguo kwenye soap kaoshwa nika glow na we sasa mkong akujibu hapo dad yake iku close hands yake ziku close
aha mungu akuita huku una sita moyo na kuwasha dhambi za kuvara you try to make a run lakini usha anwa na kusho kumedoka magoti ni baba tuna pray tumekosa please nyoosha mkono wako ndiposa uguze roho zetu maisha iwe tosha
me hey yo ni mimi baba mungu ni we hey yo tafadhali ni wie radhi kwa jeni yo kwa ajili ya dhambi zangu kwa damu yako nitakase na nisafishe
Jana, nilikuwa trapped na shetani kama cockroach kwenye chopper roach. Hoi hoi, sema hoi hoi.
Hoi hoi.
Haka uchafua moyo wangu, ukavunja kwa nafsi yangu. Lakini leo, mimsafi kama sakafu iliotiwa dasta. Nanukia kama alabasta. Kuja faster, akutakase. Moyo wako au safishe. Ni mimi Mungu, na kusihi, usizizuru dhambi zangu.
Kiwimbe, Yesu ametenda mema. Kila siku ye kanipa rehema na neema. Mimi nitasema bila yeye huendelea kuwa mwema.
Rafiki
kanipa riziki, kila siku yeye ndio unibariki.
Hebu ruka juu,
amekuokoa.
Hebu ruka juu,
amekubariki.
Hebu ruka juu,
amekutakasa.
Hebu ruka juu, hebu ruka juu, hebu ruka juu,
amekubariki.
Hebu ruka juu, hebu ruka juu.
Mimi, ayo, ni mimi Baba Mungu. Mimi, ayo, tafadhali niwie radhi. Kwa ajili yao, kwa ajili ya dhambi zangu.
Kwa damu yako nitakase na unisafishe.
Nalele kwa wasena. Me stopped at nothing but the fallen man was in a set under the saver. Jesus Christ, me savior. I come into my life and honor the redeemer. Shine his light so bright and I'm a semi-roda clever. Send me by the spirit, now I know man a believer. And me not tell them, see.
And me not tell them, see.
Send me by the spirit, now I know man a believer. And me not tell them, see.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho?
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme?
Yesu.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho?
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme?
Yesu.
Chukua.
Toka ba mwenye kunyanga ngaindaya tu mwenye ngandaya nuno tunyenge kana kake kamwe na katu dambi na mdaka meake tuka enake itune matuku na matuku. Amen.
African beats. African beats. African beats.
Mwezi mtoto mbezi ni mtu wa kulipuka pamba ile kishenzi. Anamiliki Prada, Corolla pamoja na Benz. Ni kijana mchachi mtanashatu, shauri wataki. Matumizi yake kwa siku yanazidi laki. Mimi namsimulia story yake sababu nimekuwa naye, nimesoma naye. Huraka sasa nishagombana naye. Wazazi walimshaguri huyo akawa na kiburi. Alikuwa na malengo wala dira kama taida. Ni muongo mtu wa fixa kuharibu mabinti. Ana mapenzi ya kweli ya dalagai wa kina dada. Mshwari watelekeza bila kutoa msaada. Alikuwa mpenda sifa demoga kwanza alikuwa na tifa. Penza likudumu sana miezi kadhaa wakaachana. Hii ilikuwa ni furaha kwake, kashamaliza haja zake. Yule akaenda zake. Akaja kamua mwingine alikuwa ni demo rafiki yake. Yeye yeah, tambui hilo. Anahamishia tu kwake. Na juzi kafumwa guest na mtoto wa dada yake. Tabia yake na mambo yake wengi hawakuipenda. Masera mtano alishapanga dili wampige mawe. Wazee wamekaa vikao wanatamani wamuue. Huyu jamaa wanamuita kiwembe huwa bakizi demo. Mtaani alinipata razia tukajua namchumbia. Kila siku anaye kwenye gero anakula raha za dunia. Alimgaramia mpaka tukajua anaoa. Maisha ule binti anaenda kuyatia doa. Nasi atake nina spewe chochote kichelewe. Tasike nataka gari,
tulia ntakupa.
Nataka simu,
usiofu ntakupa.
Hii tabia sijua merisi yao amerogezewa. Anaoyafanya jamani na hise metumo na shetani. Yasha gombana na rafiki zake kisa na wake. Sido yo.
Sideo yo,
mwezi hapa tena akishamaliza na tema aliendelea na tabia yake ili afurahishe moyo wake alichopata kesi ya kumtorosha mwanafunzi na hivi juzi juzi baada kumwa demka ngwa shoga akaenda kula kiboga bila uoga kwa tabia yake kisenzi alishindwa kuishi mbezi akaja kamia cha ng'ombe akapata demu shombe shombe anakunywa pombe alimlea vizuri akamonga mpaka gari kwa akatoa mahali ni starejua starehe wanakula rama zee kwa kweli kwa nao wengi hakujua mchukue yupi amoe yupi alamisi ready is free kama kawaida bilkana akaenda kanoa mlupo alikuwa na rafiki zake akaterekeza wenzake eti kisa demu bro akaterekeza masela aliondoka na ule demu akaenda kujipumzisha kumbe demu si demu demu mwenyewe anafisha popote utapumfikisha lazima atalianzisha vimwanga vilivyomkuta hivi sidi adate wamefika guest ndani picha linaanza demu dini anataka kumfua kimini demu kanguka chini anataka kumsogelea mara demu kapotea anataka kumkumbatia demu kageuka kama ngamia sidi anaanza kulia anatafuta njia kukimbilia binti anaanza kubadilika sura za ajabu ajabu mara Latifa mara Nazia mara Stella mara kageuka Rashidi ikabidi sidi atoke nduki guest uchi huko anapiga kelele kama mwizi au chizi walinzi wamemkosakosa na mishale alijua mwizi yuko huchwa mnyama popo ngani anamtazama anaita mama 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 kimefika kiama ikabidi uongono msitiri kwa kumpa nguo ana hapa amekoma changombe zima anaona noma wiki nzima hii hajatoka nje anaona aibu walio msibu usida wewe usida wewe mnyamwezi
Chiza kutaka kusikia kila nachomwambia lakini wapi chiza kutaki kusikia jibu lake
awapi
mama chizi
awapi
mama sela
awapi
Twitter Oman original rubber them come from a shop with them and tune can we deal with faithfulness and reality man you know so we tell them stay young empowered and healthy so watch this man
etina go musanja sikwe kwangala bakaza bandi no no
jolino
kumanyaki yojota valiro bulwade
bunji oh no etina go musanja sibade mubonina
bakaza bandi
Ay, manyatine mukene nyama ita
Omusajo wandala kumira kumakaziwe
Echira gobu saja siku vena na vademu vanji
Abakaza vanji kukufa no kufa
Ay, olusine mukene nyama ita
Omusajo wandala kumira kumakaziwe
Misa
a sweetness for me one you be now. Treat your girl man nice like a bender. Make the girl feel like she's a ninja. Wanna pick a girl in the way so me you say for example about Bobby Nip Bobby way. I put it a wally magere Nip Bobby way. Tired girl a come on your baba Nip Bobby way. So this all you them for all over the world. Watch this. One guy, one girl, that's the way it is supposed to be. One man, one woman, can you know, say that AIDS is a serious matter?
Hey, say, Kukanya Kukam, Bambu Namata Yewande, Kumbo Luke, Kubwana Muna Sande, Tumuyamba Wadoku Sindi Kakasente, Katuwa Panga with Sunday to Monday, Ludi Wadu Mupe Matungu Funyo Bukwate, Oh, Sente Wubo Nagana Tiva Wukute, Bewa Yobwana Wuna Wakwe Sambi. Be a man, why don't you be steady?
Echila Gobo Saja Siva de Mubonina,
Abakaza Manji,
Ay, manyatine mokene nyama ita
Kumusajo wanjala kumira kumakaziwe
Echila gobu saja siku vela na vademu banji
Abakaza banji kukubano kufa
Ay, olusine mokene nyama ita
Kumusajo wanjala kumira kumakaziwe
Muno ye kumye ate kwete we kumye Omulika waka kweno damu kunaiza Oko kunaiza wachala kuzikiriza Sigala no uo kumandaba kumatiza Oh, oh
future. It's uncool, female young woman for pleasure. Choose up and girl for you nice time and leisure. That way you could have seen responsible. That way you could have loved respectable. That way you could have seen responsible. That way you could have loved respectable.
It's in a go, I just see what they move on in a
respect fire best crew. Busha man, Nubia Nia, Mickey Wine, Banjo man, Phantom Loving, producer Eddie Away, number one producer Tony Balls, the president himself, Downtown Entertainment, respect Lodge.
Ekilaga Obusaja by H.E. Bobby Wine of Uganda, and before that, Amikoma by M.H. Temba of Tanzania, and Chukwa by Fatmud of Kenya. This is the African Beat on the Voice of America. I'll be right back with more music, so stay tuned.
The African Beat with music of Africa. From the Voice of America, we love it.
You love it, we love you, and so we want to keep hearing from you. If you have any comments about our show, contact us by email on africanbeat@voanews.com. africanbeat@voanews.com. Tell us what you think about the show.
Hi, I am Devoa. I love the African beat on the Voice of America. It's hot and it's good to go.
Now let's take some emails. This one says, Hi, Mr. Dave. Nice time writing to you again. I just feel pleased to write to you anytime. And each time I write, you know that you've just filled another soul. Dave, just keep up the good work for the Africans. We are so pleased with you and with the VOA. Thanks and bye for now. This is Daniel Nduku of Imo State, Nigeria. Thank you so much, Daniel. And this next email says, hello, African Beat presenter David Vandy. My name is Pastor John Papani Kagbo, and I am a Sierra Leonean living in the United States. I want to take this opportunity to say hi to all my colleague presenters of Radio News Song 97.5 FM in Bo, Southern Sierra Leone, and to all members of the New Life Baptist Church, Nikibu Section in Bo, wishing them the very best of all their undertakings. This is from Pastor John Papani Kagbo in the United States. Well, thanks to all of you for writing to the African Beat today. And now let's get back to music. Mingi Mingi is coming up by Brenda Fassimbuleni, by Setsong and the Mighty Dreads of Namibia. But first, let's do the Mingi Mingi with Brenda Fassi of South Africa.
I'm My God, I am classy sassy. I'm so in love with African beats on The Voice of America with my idol, the one and only David Vandy.
By Setson and the Mighty Dreads of Namibia. And before that, My Sweet 16 by Admire Kasenga and the Ngosimbi Crew of Zimbabwe. And Mingi Mingi by Brenda Fassie of South Africa. This is the African Beat on The Voice of America. And I am David Van here in Washington, pushing and pulling the records for you. Right now, to the Democratic Republic of Congo we go. Bumba Massa in La Jean et la Femme. And after that, Canta Fort by Banda Maravilla of Angola. But first, L'Argent et la Femme by Bumba Massa of the Democratic Republic of Congo.
Oh, yeah.
Mon côté, au voyage, mon sous-souhait.
zui mwasi okolo kaka kambongo e.
Thank you.
Fought by Banda Marhavila of Angola, and before that, La Jean et la Femme by Bumba Massa of the Democratic Republic of Congo. Well, with that, I want to thank you again today for accepting me in your homes, in your cars, on the streets, wherever you are, listening to the African Beat on the Voice of America. I am David Van here in Washington, saying bye-bye.
Já te fiz suor, cresci no teu corpo, amor. Já fiz da estrada o meu caminho. Já chorei pelos cantos sozinho. Já fingi melhor, já menti minha dor. Hoje já cansado, nem fingir consigo. Já me fiz pudor, já calei meu amor. E hoje canto a minha dor. Peço pra cantares comigo. Homem forte, homem que chora.
Canta forte, canta amigo.
Canta agora, chora comigo.
Canta forte, canta agora.
Ai, que homem forte, homem que chora.
Canta forte, canta amigo.
Canta agora, chora comigo.
Eu também já perdi meus passos. Quantos beijos que roubei.
cresci no teu corpo o amor. Já fiz da estrada o meu caminho, já chorei pelos cantos sozinho. Já fingi melhor, já menti minha dor. Hoje já cansado, nem fingir consigo. Já me fiz por dor, já calei meu amor. E hoje canto a minha dor e peço pra cantares comigo. Homem forte é homem que chora.